ngiyakuthanda njengekwaito kodwa nyeke ngifake izipho ngoba mina nawe sasophulana inhliziyo. Sasoxabana sixolela siphinde sihlukane sihlangana. Bambusa bathi mhlambe ngabuwa sini ngothando. Ngiseyintwana kodwa ngisebenzisa uwiko. Thanda njengekwaito kodwa nyeke ngifake izipho ngoba mina nawe sasophulana inhliziyo. Usasobona abanye ngibona abanye feli njalo impilo. Sasoxabana sixolela siphinde sihlukane sihlangana ngoba uthando lethu umntwana shisa njengomlilo.
Once you disappear, my brother ain't got no peace of mind. He doesn't sleep, he doesn't even eat. I know I'm not supposed to be involved, but still I know, I just can't ignore. Cause it's no use, a conflict of this nature. Just can't let it up, just can't. Depressed, you got something to celebrate. So listen and consider.
You get the worries of your life. Tell me, what do you got to give me? What do you got to give me?
You
got to give me.
Your
mind is stronger than yours. You got to give me. Like I told you before, let me tell you once more. Ntwana ngqwala ngawe to the core. Kudala futhi ngikhuhlana le kwado. Sit back and relax, ngikutshele lesithamto. Abadala bathi umuntu uqalisweni, kodwa mina mntwana ngikufuna embusweni. Ungakholwa konke lokhu kuzwa emsakazweni. Kubo bonke lobu nzima sizohlala emthandazweni. Sizohlala emthandazweni. Kubo bonke lobu nzima sizohlala emthandazweni. Sizohlala emthandazweni. Emthandazweni. Bonke lobu nzima sizohlala emthandazweni. Sizohlala emthandazweni. Emthandazweni. Sizohlala